Plot. Welcome to the fire department.
Exclusive from Zambian Music 24.com.
Vel of Fel.
I go by the name of DJ.
Yeah. Let's go. Let's get it.
Good morning, afternoon, evening. Boom. Zambia. Now I guess in the number and then I come on and joke. Weze misula peneza o shot. Lifestyle yeka yeka iba uzako. Mwiko nikapita ba masonta. Atu jenze ni home.
Apana jumpa njanji. Olo wapila koma change.
Pati ya kari ni home.
Nowadays phone sama yanka. Sama oneka oneka. Bati
uja mtu ni home.
Kenzo vala wase sala ula. Bata pani butiki ya magura.
Pati ya kari ni home.
Bati ya kari ni home. Bati ya kari ni home.
Uja mtu.
Ok nenze kwa shot ya lisaname. Instead ya wanko zina yenze ni malume. Bafana muhutu chikanga wakutume. Life kukosa inga lengese brau tume. Bati mulungu sako na pali wake. Ndiye ama lengesa atitimveke. Tika kumana chikanga chati vaseke. Thank God niri na peace ya keki. Niri molimo ningo paya koma rapa. Levo iende ya ikwela nga muntu wa matempa. These days betenzo yopa wa chepa. Jeala ningoli debrasi wa chipa. On to the next nga muntu wa chikololo. Mwana opusa wesa konka komu follow. Banani vundula kale monga zigolo. Pabiti na mutiku tiku nifuna mutulo.
Inambo endeneka monga njoka. Weze misula peneze o shot. Lifestyle yeka yeka iba uzako. Mwiko nikapita ba masonta. Atu jenze ni home.
Apana jumpa njanji. Olo wapila koma change.
Bati ya kari ni home.
Nowadays phone sama yanka. Sama oneka oneka. Bati
uja mtu ni home.
Kenzo vala wase sala ula. Bata pani butiki ya magura.
Bati ya kari ni home.
Bati ya kari ni home. Bati ya kari ni home.
Uja mtu ni home. Tambira patari monga eclipse yangoni. They still can't get the picture over in the kuri Tony. I mean I was the next big thing. Now I'm a big thing. I'm still the next big thing. My get out, I get a big thing. Born fresh, didn't even need a baby shower. Your girl is coming over. Na diamo kare na shaba. Game si ya mabidi bidu. Kari ponge na nkalanga waku. Jehovah's Witness watch tower. I go solo. Munga cheni kapteni. All over rape buwanji kulibewe yanga pteni. The rap James Bond nina James JR. Na magero ya tatunga mzake wa ara. Call me homie boy only if you know me. Nezo paya tunyonyi manje nendela mchinyonyi. Niba mpesa manoni with every track I drop. Bezo tisuri. Nowadays ili nambo enda neka munga njoka. Bezo nisula peneze o shot. Lifestyle yeka yeka iba uzako. Mwiko nikapita ba masonta. Ati ujaenze ni home.
Apana jumpa njanji. Olo wapila koma change.
Bati ya kari ni home.
Nowadays phone sama yanka. Sama oneka oneka. Bati
uja mtu ni home.
Kenzo vala wase sala ula. Bata pani butiki ya magura.
Bati ya kari ni home.
Bati ya kari ni home. Bati ya kari ni home.
Uja mtu ni home.
Vela Fela.
Exclusive from Zambian Music 24.com.
LED South XX Nation. Big Dino. Let's go, let's get it. Let's get it.